French a toozy.
Big Maui,
Big Maui.
Bani music.
Wefinja ukinonyesha demu wako, kesho demu wangu. Jamani ukinonyesha churako, kesho churangu. Wefinja ukinonyesha utumbu wako, kesho utumbu wangu. Mimweza kono gonjo kushia, ujamani mapeza taniwa. Nogonjo kushia, ujamani mapeza taniwa. Iti mama na ugonjwa kushia, mapenza taniwa. Wala sina mari, mcheza kamari, geto joto kari utanivumiria. Ona sina bari, sina akiri, michezo ya atari ndo nimezoea. Ona ibraka toka na demu wa juma, Juma nae kamra Fatuma, Fatuma kabeba wana Harima, Harima juzi kamchiti Yohana. Wamai shemeji mzuri sijawahi kuona, mtoto soft na kisura cha mama, na siku sita na baba dirisha nama. Shemeji utani wawa. Shuga ukinionyesha bwanako, kesho bwanangu. Jamani ukinionyesha shemrake, kesho mai wangu. Shoga ukinionyesha bwanako, kesho bwanangu. Mimweza kona gonjwa kushia, ujamani mapenza taniwa. Na gonjwa kushia, ujamani mapenza taniwa. Eti mama na gonjwa kushia, mapenza taniwa.
Mina chukaga tu. Okay, huku kwetu safi, kwenu vipi? Shemeji kitanda nacho ila tatiza kila liki we. Upo nyonyo, nipo titi. Shemlake we ni mzuli sana, njoto chiti.
Swizi tunashare vitu vyote la sokabuni. Muliza misamu vetu alalijua vizuli. Namba ulio nigeo kwa lika sifuli. Shemeji tuibu kegeto nkapige mwili mbukuone. Nikapaga maona kukwacha wende sio sawa. Ase shemeji mini malaya, napendwa na chula kama bwaha. Mimi shemeji na mwosha, shemeji na mfuwa, shemeji na mpumulia akishindwa kupumua. Mimi kipi bola kati ya mvua na jua. Shemeji so samaki la kija geto na mvua.
Asi kuku kishingo, hana maringo. Kuku kishingo, hana maringo. Kuku kishingo, hana maringo. Kuku kishingo, hana maringo.
Squeezy tunashare vitu vyote la sokabuni. Muliza misamu betu analijua vizuri. Namba ulio nigea ukwandika sifuri. Shemeji tuibu kegeto nkapige mwuri.
Nipo kuona cho, nikapagia. Kona kukwacha wende sosa. Shemeji umeza kumaraya, napendwa na chura kanyabwa.
Mina chikaga tu. Mtoto mekabona tongo na singizia panyarodi. Wapi mine jesungu? Ambete baba ubaya. Ubaya baba.
Major, major, major. Major, a 7-7 diamond dash. Ibrahim, Ajib, Ajib.